Gonna be your sugar baby. Tuzima that's it dance. Kulembera Sembedo mubili kwengera. Kole lochina bombardia. Take me high Balala sedera. Osikanyo magnetic. Even if I resist it. Okule kabi girisiki. Unchanga yo underrest it. Mochi dongo venyoma. Mochi dongo venyoma. Venyoma venyoma. Eri munda wanyuma, eri munda wanyuma, wanyuma, wanyuma. Ebi ziki nga bikuwa, ebi ziki nga bikuwa, malalanga bakuwa. Mochi dongo venyuma, mochi dongo venyuma.
Kuyengize, 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 kirizan kuyengize.
Chamo nchilingire, ebala nchilingire, nchilingire.
Never to be in this way. Wait up, no more bedeja. Tuli waka, tula mwana kalina. Talo wedo gana. Olava wechi kute mwana.
Chiku wata chelo nana formula. Dutu nyumi za wa sodo mana gomola. Olimu loko le oba wa komolo.
Mama.
Laba bali bali mchikoro.
Ebi ziki nga bikuwa. Ebi ziki nga bikuwa. Malalanga bakuwa. Mochi dongo venyuma, mochi dongo venyuma.
Kuyengize, kuyengize, kuyengize. Kirizan kuyengize.
Chamo nchilingire, ebala nchilingire. Nchilingire. Kuzimela tuhingize.
Remember where you got it from. www.djericom.com.